Jerusalem baha ke set ganden jiran jimata harra walitti buinsa umame lammin Falistinu sato kwa jefamu ministerin Falistinu tabe sejira. Ministerin kuna kajeduti ya jechan kun nano ras alhamud jetamu ke set kagagefame yoto enyo ukase ya kajese garu ifambavne muddamzi kana mate yoto iddo kulkulitti Jerusalem kanilale muslimon ni vjushonni walfal majiran gabasa kana lalate Robert Berger tu erge namo.
Magala Jerusalem bakka old city yokan magala dundatti jedamtu Israelon mo Temple Mount yokan mo gara waldajir ankesat kanargamu masjid alasqabratti Falastinonni polisota Israel wajji walitbon torbanto kudura hidattonna rabasadi polisota Israel lama ega bakka sanattaji saniboda Israel meesha sibila dabase saatilu bakka sanat abu she murmudan ogganon Falastino ta guya murmi kana waman. Okkara sana sodachurra kankai Israel Falastino numri insani shantama agartai arraka masjida sanat insalat miyokan insagan nilurka kese. Falastino numri masjida sanarra debisaman kanat te duaran. Kuwana maarsu kuwalabuma wakifana uguru da kajiru namni alatarabala misail tayekun meshale sibila dabasa nitigargaramunis kam muslimo tak anis wakatayrubbata jimata kana jimata gurracha jechuwame muslimon meshale datani baka kulkula wakifana sanat ufun sarara dimach uda kajirtu israelimo meshale sibila dabasa nsanat abunche akka gochaan shorke summa akka sana deebiin dabalamnetti suuftaa dubbatti.
Every holy sensitive place in the world is protected. Mecca in Saudi Arabia, the Vatican in Rome.
Addunyaa keessattu laf wayyuum qabdu inuma eegani inuma jabeessanillee. Fakkeenyaaf Saudi keessa lafti wayyuum qabdu Makka, Rooma keessa immoo Vatican. Israa'el tanirratti eegumsaaraa waan dabaltin sa'u akkuma isiin jirtutti waan lakkiftise.
Ammanduro wal muddinsi Israeli Falastinota gidduutti naannawa sanatti ka'e okkara hamaa uumee ture. Kanneen keessaa tokko fincila Falastinota lammaffaa kan bara 2000 geggeessame ture. Israa'el garuu poolisoota ishee 3000 ta'an naannawa sanatti bobbaaftee jirti.